impilo ihlala ihamba ngendlela esihlele ngayo. Hey, mase kuthiwa nje bengenjalo. Kodwa kunjalo khona. Kwesinye isikhathi izatsa lokho ukuthi sinhlanhlathile ngokwethu samshiya uNkulunkulu. Ngoba sithi ngenani ukuthi ma sesibuye engqondweni zethu lokho kanye esiba nesithombe sakho ngengqondo. Angikubengele ngomukele ngosine fresh ngengusibonelo Bithi Ngema ongumlomo kaBenedict Diamond weChristianity Works. Phambilini uzakwethu wakwathola i-email ivela kumngani wakhe omdala wasesikoleni. Iqhamuke engayilindele. Kahlehle, lo mngani nguye wamholela kuKristu eminyakeni ewu-40 edlule. Babesebaleni lesikole. Kule email, ngicela ngokuthi usekhuleka kangakanani. Okugcine kwamenza waqhela enkosini. Okuncimishi njengalo zakwethu okwamehlela. Iloko kanye okwenzekayo uma leyantshisakelo yasebusheni isibishiswe imnako yasebudaleni livesene nale ivangeli ipholele ezandleni. Kodwa uyaqhubeka lo mngane abhala athi uhambe wahamba wabhekana nenkinga enkulu empilweni. Okuthe ngokumangala wathola ukuthi uJesu ubemile emlindile ngesineke kuso sonke lesi simo. Okuncimishi njengoba kwenzeka kuloza kwethu. Ngithe uma ngicabanga ukufana kweziga ngaza kwethu nomngani wakhe, qade kwafelela ivesi elimnandi kwisililo 3:22-23. Ngokuba ububele bakhe uJehova abupheli busha ekuseni njalo, ukuthembeka kwakho kukhulu. Kuliqiniso ngoba impilo iyafika la khona imnyama futhi ifithizele. Futhi malokho kwenzeka esikhathini lakhona simhlubukile uNkulunkulu, samshiya, sajaha izinto zalomhlaba, isimo sibe sibenzima ngokuphindaphindiwe. Sifike kubona ukuthi sikuleyo ndawo emnyama, uma singenaye uNkulunkulu, sigcina impela sitheshe kuyona. Nokho, ongenani yilokho esikucabangayo. Kodwa uma kuwukuthi kuyokwenzeka uyithole kuleyo ndawo sihlobo sami, khumbula ukuthi ngokuba ubele bakhe uJehova apheli busha ekuseni njalo, ukuthembeka kwakho kukhulu. NoJehova akapheli amandla. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu eliza kuwe li-fresh leli. Ungasithinta nge-WhatsApp kule nombolo 067-706-0077. Kungenjalo ngena kwewebsayithi yethu uthole okuthe xaxa www.freshzulu.co.za. Inkosi mayingicinele wena.